نہ ہوتا۔
Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugizgaho nange Venuste Nshimiyimana. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi turakira umubyeyi wabuze abana batanu na nyina ubabyara mu mwaka w'1994 nyuma y'imyaka 29 n'amezi abiri abonye umukobwa we watowe n'umusamaritanikazi w'impuhwe nyinshi mu kwezi kwa gatanu 1994 rwagati mu mujyi wa Kigali. Ndakira kandi abana bashakisha ababyeyi babo, abo nkunda kuvuga ko batari bafite intambwe yo kwata nyango bajyane n'abakuru igihe amagara aterwaga hejuru buri wese asamaye, ariko bamwe muri mwe mukanga kwanga uw'Imana impaye. Ndakira kandi ababyeyi bamaze imyaka irenga 60 umwe ushaka bari umunabe bashobora kuba bari muri Uganda, undi ashaka umuryango we ushobora kuba uri mu Rwanda n'umubirigikazi wavukiye ahitwa Mukono mu cyahoze ari teritwari ya Byumba mu gihe cy'abakoloni. Ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga kabonetse
mu mwaka w'1994 igihe abantu bahungaga intambara yari ikomeye mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo. Abari mu bice bya Kabuga, Kanombe na Remera bihindiye mu mujyi wa Kigali, bamwe banyuze muri Eto ku Kicukiro. Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize nakiriye umwana w'umukobwa wabunanye n'ababyeyi be bahunga, yari afite hagati y'imyaka 3 n'4, yitwa Annonciata Kaneza, atuye mu karere ka Nyarugenge Murenge wa Kimisagara, akagari ka Katabara, umudugudu wa Kigarama. Dore uko yavugaga amateka ye.
Nagira ngo mumfashe nanjye mbone ko nabona umuryango wanjye twaburanye muri Jenoside.
Umuryango wawe mwaburanye gute, byagenze gute, hari ryari?
Umuryango wanjye nyine ufite ibyo nibuka, baburanye nyine turimo guhunga ahantu kare twakambikiye, noneho barahiruka barahadusiga nyine dutatana kuvuga ngubwo kugeza isaha.
Aho hantu mwari mukambitse hitwa gute?
Ho ntabwo mazi, usibye ko batubwiraga ngo ni mu nzu zavaga mu nce za Murindi, niko bambwiye. Umuntu wanoraguye hano mu mujyi niko yambwiye.
Ariko se aho mwari mutuyeho urahazi, urahibuka?
Ntabwo mbibuka.
N'ababyeyi wawe amazina yabo ntabwo uyazi?
Ababyeyi wanjye numvaga bavuga ko yitwa Butera.
Yego.
Mama nkumva ko bavuga Florida.
Ntari ntayandi mazina waruzi?
Ntayandi nari.
Muganira ntugeze wumva avuga komini mushobora kuba ababyeyi bawe bashobora kuba bakomokamo?
Gusa yambwiye ko yanoraguye mu mujyi. Kubera ko yananoraguye ngo agahita njyana muri Congo.
Yego.
Bo bari batarahunga i Kigali.
Yego.
Anjyana muri Congo arongera arangarura, turakomeza turabana. Nko muri 2012 yaranganirizaga akambwira se tuzashakisha gute. Ndavuga nyine uko imbaraga zawe zingana, kubera ko nta bushobozi yari afite niko uzabikora. Noneho akomeza abinganiriza, ikiganiro kigakomeza gicaho. Arangije arambwira ati rero njya numva ikiganiro kubera ko ndakucyumva, ati uzashaka uburyo uzafata izi nomero noneho uyu muntu nyine uzamwandikire agufashe. Ni mu buri ubwo buryo amaze iminsi abintangurira, noneho itamvuga ati nzabikora, ntangije ndabikora. Imyaka mbaye nyine uwo mumama mfasha nakinatankoreye, Imana yarandinze, nimbabona nzanezerwa cyane cyane. Nicyo kizima nshaka ko nimbabona nzanezerwa.
ndifuza kubumvisha ukuntu Kaneza Nonciate yavanywe mu menyo ya Rubamba ari igitamba mbuga bigakorwa n'umubyeyi w'impuhwe nyinshi wigomwe byinshi kugira ngo acungure igisekera mwanzi yamuraranye rubunda mugendana amajoro n'imitaga ngo uyu nyirabashumba Patricia
yego ya mwana ngiye mvuye ku isoko hari muri genocide
yego
yari igeze mu kwezi kwa gatanu
noneho
mu kwezi kwa gatanu ubwo ni igihe bavugaga uziko mbese uturere niba amakomine yagendaga ahunga niba ari ahafashwe niba ari ahagize abantu bagahunga bakavamo uriya mwana rero duhura
yego
twahuye ngiye mvuye ku isoko mbona ako kana mbona karagenda kari konyine mbona mbese nyine ijisho rya mukuru nabonye kadafite aho kajya nta kerekezo kari gafite noneho ndamubaza ese mwana ugiye ntaho amaze kumbwira ngo ntaho ndamureba nsanga uwo mwana ari uwo mu mpunzi kubera ko icyo gihe ku Kimisagara hacaga impunzi ziva i Kanombe
yego
zaga zivuye ikimu cyahoze ari komine Kanombe icyo gihe ari Kigali Ngari ubwo rero ndamubaza uvuye he wanyoni he nawe yazi ko iwaba ari Kanombe yari azi kubivuga narambwira ati iwacu ni Kanombe muri Kigali Ngari mbese gitere yihise se gitere ntayo mbese ntabwo yarayisobanukiwe umwe gusa yafashe ko waba ari Kanombe muri Kigali Ngari nibyo byari bimurimo
yego
kubera akana ndagafata ndagaheka hari n'intare ariko mbese kugira ngo ngire kubaje kugafata hari interahamwe yari igafashe igateruye
yego
noneho abandi bakamubaza ngo icyo ni iki ufite
iyi
ni inyenzi ngo na Rwigema ngo yagiye angana gutya isi tubyanye ngo burete ngo akangaka ngo ndagakoreraho ubufindo ngo ndakangongo mu kanya noneho ahantu twari tujya ahantu rero nari ngeze hari ku kabutiki bari barimo gukora amandazi hanze
yego
noneho ako kana iyo nterahamwe igafite kakayisaba amandazi noneho nk'imana izakiza umuntu iyo nterahamwe imugurira irindazi maze kurigura rero ukuntu namubonye kugira ngo nkashika ako kana akiri kigatiye rya rindazi izindi nterahamwe zihita zivuza ifirimbi hakurya birukankana ngo bajya kubaga inka ese wa undashyira wa mwana hasi ahita yirukanka inyuma ya ba bandi
yego
nanjye mfata ka kana bakubita mu mugongo ndenza y'igisenge ndinyirutse
yo
rero nibwo nakomeje kujya ngenda mbaza ku kana mbasobanuza akambwira ko aba ari Kanombe muri Kigali Ngari umurenge akawuyobewe namubaza papa we akambwira ngo ise n'ubutera ndetse mama wawe ngo ni Fururi akambwira ayo mazina niyo yamyambwira hashira n'umunsi nakongera kubimusubiritamo akaba ari kwambwira ngo nibo babyeyi be amazina ye ntabwo yari ayazi neza ntabwo yari azi amazina ye kuko nguyu munsi waramubazaga ngo witwa nde
yego
akakubwira ngo yitwa Mukaneza Nonciate
yego
ejo wakongera kumubaza akakubwira ngo yitwa Mukanda Yisenga Nonciate korera kana nkabana gutyo mbese nagafashe nko mu matariki abanda yo hasi mu kwa gatanu ukaba ari mu kwa gatanu cyenda kane tubana gutyo natwe igihe kiza kugera turahunga akajyana muri Kongo
kugera
ndafatanga tubaho nyine twagarutse tuvuye muri Kongo rero duhunguka duhuza mu Kiyovu mariya mu Kiyovu hakoreragamo niba ari Seyiseri niba ari Kasiseri sinzi ko bitandukanye
yego Seyiseri yari hari mu Kiyovu kuko ibyo nibyo
nuko rero naho njayo nyine gutanga yo iyo mirondoro y'uwo mwana uko ndikubwiye mbese
yego
mbere ko ari cyo bazamarira wapi
agasaro kaburaga
ikiganiro agasaro kaburaga kimaze gutambuka umwe muri za miliyoni z'inshuti za radio ijwi ry'Amerika zumva ikiganiro agasaro kaburaga hise amenya Felician Butera umubyeyi wa Kaneza yamusanze mu karere ka Rwamagana umurenge wa Muyumbu akagari ka Nyarukembo mudugudu warubona amubwira uko yumvise umwana we amurangisha duruko yabyakiriye
ya kimara kimara kubyumva kuzuje America n'abantu bambwiye ko banyumvise amazina yange na y'umwana ngo nade gushira nange nazi gukurikirana icyo kiganiro ndumva ari ku wa gatandatu saa 10 ni nawe mwabanjiye kuvugaho n'inge mwabanjiye kuvuga nta n'ikintu navuga ibyishimo nawe urabyumva kugira ngo dutandukane nge nari ntoya ari kabuka noneho tuzo guhungira mu mujyi mu gasantere ka Kabuga
hanyuma muvuye Kabuga mwageze gute rero mu mujyi rwagati Kigali
rwagati ku njageze abenshi Kabuga nta hamwe makeya n'uwo bari bambwiye ko yageze kuri Aheto ariko natekereza kuri Aheto ikimbaniro ryarahabaye kandi kari kakira kana gatangira uwa mbere niyo mpamvu ntaho niriwe n'abamuhebye nari ndi ko byarangiye ko baba kimbaniro cyane ndavuga ni kubera ko ari akana n'abantu bako kuba baraguye nta akana ndavuga ni twese mbese umuntu agiye agenda nta muntu ndavuga ngo umuntu agiye aranya undi ati mbese byabaye nk'ibitangaza
birumvikana kugira ngo wumve umwana mwatandukaniye Kabuga bakubwira ko yagiye kureto nta nubwo wamenye ukuntu yageze aho ngaho ku isoko ry'i Kigali ugiye kumva umwumva ari ku ijwi rya Amerika
rwose kandi nano ijwi rya Amerika kugira ngo rimwe na rimwe abenshi kugira ngo bari twebwe abantu bo mu cyaro ngo tuba tubinabisobanukiwe naye na ziriya mwana batumye abageraho ni nk'ibitangaza imana yashatse uko mbese ijwi rya Amerika ubu nanjye nzajya nikurikirana buri gihe
nibyo
buri gihe buri gihe
ijwi rya Amerika ni radio mukwiye kujya mwumva buri munsi kubera ko ntibaha amakuru gusa nyamakuru ariko ibaha n'amakuru y'ubuzima yo kwizera
rwose buri gihe kare gasa buri gihe wowe arije naza bona nakandi ariko nsinzi
nakiri hano mu kiganiro nungiye kumwakira umukanya nyirabashumba uriya umubyeyi wareze Kaneza kamukuza waramubonye n'umukobwa mukuru tuganira mu kiganiro namubwiye nti uzamukosha wabonye yuko n'umukobwa mwiza nawe uzamukosha umubyeyi we wamubyaye uwo wamureze igihe mwahura guvuye ku kagari kumushaka akamukwereka ati uyu mwana wawe mbwira uko wamurebye mu maso watekereje iki umurebye urebye uwo mubyeyi w'impuwe nyinshi
ikintu nakoze me abayobozi nabo baraduhuje ndavuga rwose byonyine ari ijwi rya Amerika ari n'uyu mubyeyi wamuhuje akamujyana muri Kongo akamugarura nge navuze ni nge kudashakisha uburyo namenye namuha icyubahiro
zamuha
uko mfite ariko ikintu yankoreye birarenze kandi n'ijwi rya Amerika namwe rwose nta kumutagisa nkaba rwose nanjye ubungubu navuze ku mwana ntamuzana n'abagiye kumushakira agashimwe ubu aracyariyo ntabwo nari namugeza mu rugo
oya birumvikana nta kuntu wavana umwana mu rugo ari nyiramukamisha utabikoze uzabikora kinyarwanda yego
ndashaka kugira ngo mu byo ku cyumweru cya kuwa mbere nzashaka ikintu najya nagenda nkareba ukuntu nawe na ari kumva n'abantu baturanye nabo babona umuntu wagiye nta tuzi babonye
oya ntabwo bishoboka umwana rirwa n'umuryango ntabwo ari nyirabashumba bamureze wenyine umwana yaratarabukaga abandi bakamubwira bati ngwino yajya kuvuma bakamukorera ikibindi yajya gutashya bakamufasha gupfundikanya izo nkwi umwana bari w'umuryango birumvikana rero ntiwamukura mu muryango utavuze icyo gikorwa uri mutegura n'ikiza kandi rya Amerika tuzaba duhari natwe ibyo birori tuzabizamo ubwo bukwe tuzabutaha tuzaba duhari utuve ku mubyeyi tugere no ku mukobwa wawe nakugeraga nti wamubonye ari umukobwa mukuru umurebye ukamubona mu maso uravuga uti Kaneza wanjye nguyu
naho wumvise umeze ute ubonye uwo mwana wa kabiri muri barindwi utagifite
mbere nabaje nimara kubyumva ku bijya Amerika ubwo yete ko saa 10 nanone murabivuze nafungura saa 11 ndiko ariko mutangira
yego
saa 10 mwabivuze sisaniri yabaje kutaka kuko ari ngiye wari uwa mbere nyima habwaga ndavuga ntari ko ibyo ari byo byose buracyangeze Kigali
yego
none kintu nabwa niko namwe n'urugamba mu Rwanda bose ni ukubashimira ubwo muvuze ko muzazana nanjye bumva ni intanga gahunda zamuha gahunda kugira ngo namwe abibagezeho hakiri kare
yego
muzamukoze muzagere mu rugo nimbura natwe mutubona mumenye naho uyu mwana
tuzabikora kandi turagushimira cyane urwo rugwiro ngushimira no kuba warafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kuzajya wumva ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo nawe ube ambasaderi w'agasaro kaburaga uzafasha abandi bagishaka abana babo ubafashe kugira ngo nabi bababona
mbese nta kintu nabona nabashimira ni umutima gusa wonye niyo mbahaye
urakoze cyane nabyo ni igikorwa gikomeye gushima burya nibyo bya mbere ushimirwe muri uko gushima kwawe kandi nkwifurije amahoro y'Imana n'amahirwe hamwe n'umukobwa wawe Kaneza
agasaro kaburaga kabonetse
Kaneza Anonsiata umwana wari ufite imyaka 4 muri 94 yabonye umuryango we nyuma y'imyaka 29 nyuma y'iminsi 3 gusaje mu kiganiro agasaro kaburaga navuganye nawe amaze kubonana na papa we yasabwe n'ibyishimo
narishimye cyane narishimye ana wari shimara nganiriza nyina mbira utuntu byageze ambwira ko nyina ye twari twakambikiye hano kwese ariho twatandukaniye ambwira nyine ni wacu nyine nyirizina ndishima pe narishimye kandi warakoze Imana izaguha umugisha ubu bari gutegura nyine buryo kakakundi wara mu rugo nyirizina nkahamenya ubu nibyo ntegereje nahonye abavandimwe barahari nubwo twese tudahari yambwiye ko twari abantu umunani habashije kurokokamo babiri ari njyewe na musaza wanjye
yego
ninamubwira ko mama wanjye wenyine ntabwo nawe yabashije kubaho
komere
ariko ambwira ko badasa wacu bahari mbwira ko ba mama wacu bahari na ba marume na ba mase ngira ko umuryango ari mugari pe
Imana ishimwe
Imana yarakoze kuri cyangwa nicyo mvuga
nibyo
byandenze n'abandi bana bafite ibibazo nk'ibyo dufite nari maze imyaka myinshi maze imyaka 29 wicaye utazi aho uva utaza uturuka ariko Imana ikabikora kuri iyi tariki ni ukuri Imana nayishimye n'abandi bana bafite ibi bibazo ni ukuri Imana izabafashe nabo bahabona nzi neza ko Imana byose bishoboye
ngaho rero urakoze cyane nkwifurije amahoro n'amahirwe tuzaguherekeza niba ngombwa mu muryango igihe bazaba kwakira ijwi rya Amerika rizakomeza rikube hafi kugira ngo ibi byishimo tubisangire twese
murakoze cyane Imana bamwe
urakoze nawe
agasaro kaburaga
mwabyumvise Kaneza yavukanaga n'abandi bana batanu kuri ubu hari umwe gusa abandi bane baburiwe irengero ni Hakizimana Nshimiyimana Niyonsenga na muhawe n'Imana na mama wabo Nzabamwita Florida waburiwe irengero wabamenya yaduhamagara hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika muribuka uyu mubyeyi warokoye Anonsiata Kaneza avugira hano ku ijwi ry'Amerika ko ikifuzo cye kiruta ibindi ari uko umwana yareze yabona umuryango agakira ibikomere atashoboraga kumuvuza urukundo rutagira ingano yamuhaye dore uko yakiriye inkuru nziza
ine byaratunganye musaza yaraje ariwe papa we twatwara abandi barabonanye warakoze cyane Imana igihe guha umugisha mama
wari uhari igihe umubyeyi we yazaga aje kumureba yaje abaririza uko yabimbwiye abageraho mbwira icyo gihe ni igihe wari utegereje imyaka myinshi uvuga uti cyampa kazabona ababyeyi be mbwira ukuntu wabonye icyo gihe ukuntu wari umeze ubonye umubyeyi we aje amusanga
yewe n'ibyishimo byinshi cyane mbese n'ibyishimo ntabona ntabona uko mbunzane nabipimaho kumara imyaka yose hafi 29 ubana n'umuntu utavuga ngo n'uyu n'uyu urera umwana ubona usa n'ufite ipfumwe ufite agahinda kuko nta famiye afite nta babyeyi afite mbese nawe bigenda bigukora ahantu umva narishimye cyane rwose kubona umwana umukobwa wanjye yarabonye umuryango we yabonye papa we
yego
mbese ubu baravugana rwose kandi n'ibyishimo mu muryango pe kandi rwose nawe warakoze Imana iguha umugisha mwinshi cyane
urakoze cyane rwose ariko
cyane rwose cyaranejeje cyane niba uzi ikintu gishimisha umuntu nanjye cyaranejeje cyane icyo kintu kuko cyari kimbabaje gutunga umwana yego umwana umuntu aba amufite akamuha ibyishimo akamufata neza uko umubyeyi afata umwana urabyumva ariko uriya mwana abafite aho agarukira mu byishimo bye ugasanga rero umuntu mukuru nawe biba biguteye ipfunwe mama wabonye umubyeyi wenyine ubwo n'ubundi nko ku kagari twavuyeyo twavuyeyo ku kagari mbara babizi ko umwana yabonye umubyeyi we kubera uwo musaza yaje abaririza ku kagari barampamagara njyayo mbabwira ko umwana mufite yabibemerera ubwo ngubwo rero mbabwira ko nyine umwana azaza kumutwara arambwira ngo reka ngo ntabwo yahita amutwara arambwira ngo hari icyo agiye gukora ubwo rero icyo yagiye gukora nicyo ndindiriye ariko nditeguye naza tuzajya ku murenge muhereze umwana we musinyire rwose ko asinye ko umwana wamubonye nanjye musinyire ko mumuhaye ndetse twishime ubutu mbese n'ibyishimo ntiwabishobora
nimukomeze mwishime madamu nyirabashumba Patricia nimukomeze mwishime munezerwe ndagushimira cyane ku mugaragaro ndashimira nabumvise ijwi rya Amerika bakagira ubwuzu n'ubwango bwo kugira ngo babimenyeshe papa we butera mubwire ku mwana we ahari abantu bose bakubaye hafi muri iyi myaka 29 ishize abo bose bagize uruhare kugira ngo akure bose nifatanije nawe mu kubashimira ngaho rero wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga nkwifurije nawe amahoro y'Imana
nawe ugira amahoro y'Imana kandi Imana ikomeze kurinde rwose izakurinde rwose inakongerera iminsi yo kurama rwose ukora ibintu byiza umva izakongerera iminsi yo kurama ukora ibintu byiza cyane Imana rwose ijye iguha umugisha uko bukeye n'uko bwije
urakoze cyane nawe Imana iguha amahoro
ngaho rero mubane n'Imana
namwe
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona
Shaka
gasaro kawe
muzakabona
mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga uwize imana Sandrine yarafite imyaka 4 mu mwaka w'1994 yavuye mu Bugesera hungagera mu ngororero niho yatandukaniye n'ababyeyi be yatuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Gahara kagari ka Nyagasenyi umudugudu wa Rwabaseka arashakisha umuryango we
ngombwa nyine ko abaho guhunga mu guhunga rero nibwo naburanye n'umubyeyi nari nsigaranye ntabwo namenye ngo yanyuze hehe byarangiye uko nguko
icyo gihe muhunga wari kumwe n'umubyeyi wawe umwe
yego gusa nawe nta rugendo twakoranye rurerure nawe twaburanye tukiri iyo ngiyo Bugesera ntabwo twigeze dukorana urugendo runini ahubwo dusa nkaho twaje dukurikiye abandi twabuze kumuko nguko nari ndi kumwe na mukuru wanjye nyine tugeze nangaha nabafatwa n'undi muntu ngo ugiye kumurera nyuma yaho rero arahunga ambwira ko amubiye muri Congo
kugira ngo umpe amakuru menshi ashoboka hano mu kiganiro agasaro kaburaga twifashisha cyane abantu batwumva dufite za miliyoni z'abantu bumva ikiganiro agasaro kaburaga batwumva rero bashaka kumenya amakuru menshi ku mwana ushakisha ababyeyi be bakamenya se bakamenya nyina bakamenya ababyara bi bakamenya akomoka kugira ngo n'umubyeyi we namwumva avuga ati uwo mwana ni uwanjye none urambwira ku mwakomokaga ingenda ya Bugesera ababyeyi bawe mama wawe yitwaga nde uramwibuka
mbasha kuba natekereza rimwe numvaga ko yitwa Konsesi
naho papa wawe yitwa nde
Gasana
hari mukuru wawe wari ufite abavandimwe bawe wari ufite bitwaga bande
uwo nibuka yitwaga Nyirasafari undi yitwa Domitira ariko Domitira niwe twari turi kumwe inahanga twatiye kumwe ngiyo nyine twagendanye
mwaragendanye muvana aho ngaho mu Bugesera mugirana mu ngororero
yego
mwaje gutandukana mute mugeze aho mu ngororero byagenze gute
hari abantu bahatuye banje mu nkamba twari turi ba ari babiri umwa ndajyana iyo ubwo rero twaherukanye ngombwa bahita bahunga ngo bajya muri Kongo baje bambwira ko bamubuze
wowe si wagutwaye yitwa nde
yitwa Ndatimana Desire
Ndatimana Desire mwaragumanye kuva muri 1994 kugeza ubu cyangwa se mwaje gutandukana
kwaje gutandukana mbona bikwanga cyankaho ntatezwaho bava iruhande nyine ndigendera njya kwishakishiriza ubuzima
ahanyuma waje kumenya amakuru ya mukuru wawe
amakuru ya mukuru wanjye ntayo namenye nyine nge nyuma niko nabajije abo bari bamufashe bamujyanye bahungutse bambwira ko nyine ngo bamuburiye muri Congo nta yandi makuru nzi
yari afite imyaka ingahe icyo gihe mukuru wawe we wari ufite imyaka 4 we yari afite ingahe
yari muri 10
imyaka 10 abo bamujyanye muri Congo amazina yabo urayazi
bari kure ntabwo baranimutse aho bari batuye sinzi iyo
ntacyo bitwaye niba barimutse ntabwo nari kuzajya kubareba aho bari ariko ndashaka kumenya amazina yabo amazina yabo urayazi
ntabwo nyanze keretse nyabajije ntabwo nyanze
ubu ngubu uri mu kiganiro agasaro kaburaga papa wawe yitabye imana mbere yuko muva mu Bugesera nibyo
papa wanjye twa ubwo nyuma ya mbere yuko duhunga twari kwa nyogokuru ubyara mama ubwo rero niho twari turi nyuma baza kutubwira ko papa bamwije
komera
twavuye batubwira ko yapfuye
icyo gihe baza kubabwira yuko papa wawe yitabye imana mama wawe mwari mukiri kumwe
twari turi kumwe
muhunze se mwakoranye urugendo mugana mu ngororero
ntabwo twakoranye urugendo runini twaturutse mu rugo kwa nyogokuru tugana mu muhanda bo bakomeje umuhanda tumanuka igame po mu gishanga twambuka uruzi
mwambutse uruzi rugana hehe
n'uruzi ruri mu Bugesera ariko ntabwo nzi ngo nuruhe kuko nanjye sinzi agaca kare
birumvikana warukira umwana ndi mudagerageza gushaka kugira ngo mumenye inzira mwanyuze kugira ngo muze kugera mu ngororero birumvikana umwana w'imyaka 4 ninde wari uguhetse kutari kubasha gukora ibyo birometro byose ngo bigende wenyine ninde waguhekaga
kwazanya n'abantu twasaga naho duturanye bantu ayo ko namukuru wanjye akagerageza nyine akampeka ariko tugeze muri iyo nkamba aho badukuye abo bantu baje abo ngaho twazanye baje kutwihakana banadusigaho ngaho barigendera ubwo rero undi we mukuru wanjye twaherukanye ubwo ngubwo ntago nongeye kumubona ukundi
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Undi mwana ushakisha umubyeyi we ni tuyishimire Sandrine atuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama akagari ka Kibungu umudugudu wa Rusekera arashakisha umubyeyi we Anselme Murindankwaya ugeze kuba mu ngabo z'u Rwanda afite matricule 18521 akaba amaze imyaka 10 asezerewe
kiganira n'abacyumvishe n'ingenzi mufasha abantu kubabuza n'imiryango yabo babuze Nani nyine nari mfite icyo kibazo.
Wowe waburanye nandi ninde ushaka?
Njye ndi gushakisha papa wanjye ariko ntago muzi.
Urashakisha papa wawe utazi ninde wamukubwiye kwabaho?
Ni mama wanjye wamzaye.
Yarakubwiye ati papa wawe yitwa Kanaka yaguhaye izina rye?
Yamaye amazina ye.
Yitwa nde?
Ambwira nyine n'iki yakoraga. Yitwa Murindankwaya Anseri.
Yakoraga iki?
Yari umusirikare.
Umusirikare mu ngabo z'u Rwanda?
Yego.
Iyo uvuze ngo yari yavuye mu gisirikare?
Yego nyine nyuma nashakishije amakuru njya ku cyicaro cya gisirikare bambwira ko yabaye demobe muri 2020.
Ubusa kababa
imyirondoro
bakubwira ko yitwa Murindankwaya.
Yitwa Murindankwaya Nseri ne yavukiye mu Burundi.
Agace yavukiyemo ko mu Burundi urakazi province yavukiyemo yo mu Burundi warayibwiwe nayo
Cibitoke
uzi neza urebye ku makuru baguhaye bigaragara igihe yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda
Yego
yinjiye mu ryari
1992
hanyuma abademobe muri 2002 nyuma y'imyaka 10
Yego
avuyemo yarafite irihe peti
Narya
none se avuye mu gisirikare yagumye mu Rwanda cyangwa asubiye Burundi
n'amakuru
ntete papa wawe ava mu gisirikare warufite imyaka 5 muri iyo myaka 5 wabayeho ntabwo ugize umubona ntabwo wamuciye iryera
ntabwo nigeze mubona
mama wawe yakubwiye impamvu utigeze umubona kubera ko abasirikare bo mu Rwanda bahura n'aba ugore babo bari barashakanye ku buryo buzwi n'amategeko cyangwa se bari byari ibintu byo ku ruhande
bari barashakanye
wagize imana kubera ko kubona ubuyobozi bwa gisirikare bwaraguhaye umwirondoro we batari barashakanye bwarakubashye kubera ko bwashyize imbere yuko uri umwana ushaka papa we ubwo rero amakuru baguhaye nayo duheraho kugira ngo turebe uko twabona papa wawe mama wawe yigeze kubwira impamvu papa wawe atigeze akumenya
ntabwo yambwiye ko bamwimuye aho yakoreraga ntiyongera kugaruka kunde
ariko si yarakurebye ukiri muto yukira uruhinja yaragusuye yakumenyeye ikigozi ndavuga ya mata abana banywa bari batoya kugira ngo bakure bashishe
agihari aho yakoreraga kabari byageranye no mu rugo ngo yajyaga sakundera
mama wawe yamukubwira akakubwira papa wawe amukubwira gushishikariza kumushaka kugira ngo mumenye akwibutse ibihe byiza mwagiranye mbese ajya kubwira igihe yagusimbagizaga akureba mu maso akubwira uduhozo twabana
nakinajya mwimbwira byinshi kuko no kumushakisha njye ubyikorera we ntabwo bashaka kumfasha
iyo ubwiye mama wawe ko ushaka kumenya papa wawe nubwo bwose atagufasha ariko ntandwa guca intege
nyine arambwira ngo umuntu wagiye nagaruke kukureba uramushakira iki amubwira nyine ko nshaka kumumenya nk'umubyeyi wanjye
none se Sandrine uwavutse muri 1997 buhashize imyaka ye kwa 26 umwana mutoya w'umukobwa ariko urashaka kubona papa wawe birumvikana gukuru utamufite ubona mama wawe gusa hari ikintu utabonye hari igitsuru utabonye hari urukundo utabonye hari indoro utabonye hari byinshi utabonye kandi ntabwo wabibona ubu ngubu ariko uravuga uti niyo nabona gato katuma mvuga ko mfite papa. Papa wawe niba yarasubiye i Burundi niba ari Bujumbura cyangwa se mu Cibitoki cyangwa Karusi cyangwa Ikayanza cyangwa Muramvya aho yaba ari hose mu Burundi muri Ndankwaya Anselme azakumva azumva amakuru yawe azumva yuko umushaka ashobora kuba yarasubiye mu rugo kubera impamvu z'akazi yavuye mu gisirikare agahita ataha birumvikana ntiyasubiye inyuma ntabwo tuzi impamvu yabimuteye cyangwa umbwa nuko twamubona kugira ngo muzaganire nk'umubyeyi izo mpamvu azazi kwibwirira ariko se uretse kumushaka gusa nk'umubyeyi iki kifuzo cyo kumushaka ukigize vuba cyangwa se waragikuranye
kifuzo cyo kumushaka nimanya kumenya ko umugabo bara na mama atari papa nahise ntangira gushakisha kumenya papa wanjye bwe nge narerewe kwa nyogokuru ko mama we yose ashaka undi mugabo.
None se hari amakuru ya sogokuru wawe wabuzi kugira ngo nayo tuyatomore wa mugani w'Abarundi tuyavuge bityo wazamwumva wazayumva akayamenya akayavuga ati uyu muhungu uyu mugabo muri Ndankwaya Anselme ni mwene kanaka papa we uramuzi?
Yego.
Yitwa nde papa we?
Papa we yitwa Rutegamihigo Krem.
Naho mama we?
Mukantare Godrive.
Mbese ujya gufata ayo makuru mu gisirikare cy'u Rwanda bayaguhaye nta mananiza nta bibazo byinshi bakubajije wakubwira ati ku murongo w'amanota 10 girayo bahagaragaza uburyo bagufashije ku kihe kigero igihe wabasabaga amakuru ya papa wawe kuva kuri rimwe kugera ku 10 wabaha amanota angahe?
Na abiri
gusa.
Yes kuko njyayo ntabwo bahise bamfasha ahubwo nyine nyuma naje kuvugana n'undi musirikare nasanzeyo abari wuyama nyine mu buryo bw'ibanga urumva nyine ntabwo nsanga kuko barambwiye ngo nzasuzane na mama bamwibarize nyine kandi mama nyine nagaba yiyumvisha uburyo njya gushaka umubyeyi utaragarutse kunshaka.
Ni wowe wenyine mwana wa Murinda Nkwaya cyangwa hari undi babyaranye na mama wawe? Hari undi mwana mama wawe ufite nyuma yawe cyangwa mbere yawe?
Arabafite nyuma yanjye.
Abo bana bo bahura na ba papa babo bakabamenya?
Abo bana bo nawe yabyaranye n'umugabo babana. Kafite undi mugabo babana.
None papa wawe niba kumva niki ushaka kumubwira? Fata kano kanya ni wa munota umwandikire ibaruwa y'urukundo.
Papa wanjye rwose niba nyumva yumve ko umwana yabyaye amukunda cyane kandi yarakoze yavuyemo umukobwa mwiza cyane nifuza kuba ndamenyana nawe namenya inkomoko yanjye.
Yego
ndamukunda cyane nicyo jambo duhuye bwa mbere namubwira.
Sandrine ndahamya yuko papa wawe niba akiriho kandi asaba cyane kugira ngo Imana imukomeze kugira ngo vuba aha abantu bari mu Cibitoki ariko ndahamya yuko ashobora no kuba ari mu zindi province waba uri mu Yinga cyangwa se Karusi waba i Bujumbura cyangwa se Cibitoki waba i Kayanza cyangwa se ahariho hose mu turere dutandukanye tw'u Burundi ijwi rya Amerika nta gace nakamwe ku Burundi tutageramo. Anselme Murinda Nkwaya, niba wumva ikiganiro Agasaro Kaburaga muri kano kamenye ku mukobwa wawe Sandrine tuyishimire, yifuza kukubwira ko agukunda, yifuza kukubona. Ubwo rero Sandrine, nawe ndagushimiye cyane urwo rukundo rw'umwana ushaka kubona papa we kandi ukaba umushaka witabaje ikiganiro cyanyu Agasaro Kaburaga. Ndakwifuriza gutora mitende vuba. Ndagushimiye kandi nkuragije Imana.
Namwe ndabashimiye cyane, murakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Hashize imyaka 60 abavandimwe babiri batandukanye. Uwantege Philomene yatandukanye na barumuna be yibuka ku mazina ya Love na Hope, ndetse na musaza we yibuka ku izina rya Dickson. Ashobora kuba ari Bugande ahitwa Ikabare, ndetse bose uko ari batatu bashobora kuba bari Ikabare cyangwa se Imbarara Inyamitanga. Uwantege Philomene atuye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Gahini, akagari Kurugarama, umudugudu wa Buyanja.
Ndagira ngo mumfashe. Na kitabavandimwe nigeze mbana nabo na rimwe nabaye mu Rwanda njyenyine njyenyine rote kubana n'abavyara banje n'abarumuna banje kwa mama wacu. Narebye kwa nyogokuru ubyara mama. Mama yabaga muri Uganda. Data we sinamuzi. Kuko namenye ubwenge mbana na nyogokuru ubyara mama. Mfite nk'imyaka 6 mama araza aza afite umwana w'umukobwa yonsaga. Je navuze muri 60.
Yego.
Uwe rero wankurikiraga yari yaravutse muri 62. Maraza mu Rwanda, hanyuma nyina aradusura. Uwo mwana yari afite w'umukobwa nta mazina nzi yandi. Mama yatubwiraga ko ari Kabare. Ikabare ariko nkaba ntazi neza igice icyo ari cyo. Niba ari mu Bufumbira, niwe kuko nageze ni bavuga Bufumbira, sinzi hariho. Uwo mwana rero akamwita Love w'umukobwa. Hanyuma arongera asubirayo, abyara abandi bana batatu nyuma y'uwo nguwo. Noneho umugabo we arapfa, se w'abo bana yari abyaye abana bane. Hanyuma aza kuza, noneho umugabo ngo amaze gupfa, yakurikijeho kuri wa mukobwa Rove, yakurikijeho undi mwana w'umukobwa akamwita Hope, nawe yaramuzanye amwonsa, yigeze kugitura ngo atabiramufite, uwo akajya amwita na Esther, akamwita Matiko, utuntu tw'ibyiniro nk'utwo. Noneho rero asubiyeyo nyine nyuma y'uwo mwana wa kabiri, ubwo ni nk'uwa gatatu, nanjye nibaze. Abyara umwana w'umuhungu nanone ngo witwa Dickson, yamutubwiye nyuma ndaza kukubwira uko bimeze. Noneho nyuma abyara undi mwana wa kane, ntabwo namenye izina rye. Umugabo arapfa, umugabo yitwaga William Bakampata. Noneho umugabo atuye ngo umuryango w'umugabo uramwirukana, agenda yonsa umwana w'umukobwa wa kane wo muri urwo rugo. Muri Uganda hari hariyo musaza wa nyogokuru wandiraga, yari afite yabaga we Buremezi. Noneho mama ajya mu Buremezi kwa nyirarume. Nyirarume amushingira umugabo w'umunyabugesera witwa Garuta Bangira, aho nagiyeyo. Mama rero aza kugaruka mu Rwanda muri 76, aza yose umwana wa mwana yagiye yonsa yaje gupfa. Ifoto ye niyo nabonye.
Oh, komera.
Noneho muri 76 yagarutse afite umwana yonsaga witwaga Nyaruka nyirikaniye, ariko yitwa Dusabe we. Nyuma naje kumenya ko yapfuye, mbibwiwe n'abantu bahungutse b'abanyabugesera bari baturanye aho ngaho Buremezi. Mama yaje gupfa rero muri 79.
Oh, komera.
Atagarutse mu Rwanda. Icyo gihe muherekeza yari yaje afite abana babiri, afite umwana wo yonsa Dusabe, afite n'umwana witwa Kabendegeri. Kabendegeri yari umwana wa marume, kuko hari na musaza we wabaga Uganda ashaka umugore barananiranwa, noneho amusigira umwana rero amuha mushiki wari we mama. Ubwo yari yagarutse mu Rwanda yaje afite abo bana babiri, nyogokuru aravuga ati genda umutwaza abana. Ndamutwaza, tugeze Mbarara wa mukobwa mukuru Rove niho yigaga Nyamitanga, akaba yari afite nyirasenge n'ubundi w'umwarimukazi yigaga nyine aba kwa nyirasenge aho ngaho Mbarara. Mama akaba arahazi, tuvamo ku muhanda twicaraho, arambwira ati ishuri bigiramo ni rya ryo haruguru, yewe ntabwo nigaragaza, ugende umusuhuze. Ndamukwereka nibamanuka mu banyeshuri, twagiye ku muhanda hafi y'aho abanyeshuri bari kumanuka. Uwo mukobwa aramanuka, arambwira ati nguriya mukobwa muremure w'inzobe. Ndazamuka ndamusuhuza, noneho ako umwana ntiyamenye, uretse ko mama yari amunyeretse, ubwo urumva ko atamenye uwo ari w'umusuhuje. Ako kanya nyirasenge baramanutse. Niba yarabonye isura yanjye ari nk'iyamuramukazi w'uwo nguwo ari we mama, ai kasanga mbira na barambira ngo urinde abwira ngo roha ngo wari noha ngugenda arangirukana nyine ndagenda ariko umwana mubona gutyo nyine hanyuma nyuma rero mama aza gupfa muri 79 nkomeza kugira ku gahinda ko kutagira abavandimwe namba nyuma abantu bahungutse nza kumenya umusaza utuye hafi hano muri Kayonza wari warahanye inka na wa mugabo wa mama wa kabiri ukagaruka bangira ndamusanga uwo mugabo Gatabazi arambwira ati Rutabangira yapfuye mu ntambara ya Museveni na Obote ati no n'umukobwa we dusabe ati yari yashatse umunyamahanga ati umunyamahanga yaramwisha ati nawe yarapfuye ubwo mbimenye gutyo noneho nkakomeza nkagira ko gahinda reba ndi umukecuru pe ariko nkumva iteka nibura nabaririza aba bana batatu bikabare nkamenya ngo mbese baracyariho nicyo kintu rero nagira ngo mumfashe Imana idufashe ngewe nibura ko nazapfa mbonye abavandimwe nanjye n'abana banjye nkababwira ngo dore nyoko wanyu dore nyoko Rome niba bo bakiriho nabo.
Hanyuma abahungutse bakubwiye yuko Dusabe nawe yitabye Imana?
Uwo musaza Gatabazi yambwiye ko Dusabe yitabye Imana ngo yishwe n'umugabo we
w'umunyamahanga wari waramushatse.
Umunyamahanga yari yarashatse abongabo nyine ni buremeza.
Yego. None se
naho babandi batatu tunabikabara
nta yandi makuru wigeze umenya wo Gatabazi? Nta makuru yenda yandi yabazi yakubwiye kuri bantu bavandimwe bayo batatu? Nta wundi muntu wundi wongiye kubaza?
Gatabazi we yari buremeza abandi nabikabara nako Gatabazi ni umunyarwanda w'umunyabugesera. Nawe
ikabare ntabwo ari kure y'urwanda ni amasaha abiri uvuye aho ku mupaka nyuma amasaha abiri ugeze ikabare. Kugira ngo tumushake neza tushake namukomokaho ni byiza ko umbwira izina rye. Mama wawe yitwaga nde?
Yitwaga Mukanguranga Mary. Noneho umugabo se wabo bana twitwa William Bakampata.
Yagarutse mu Rwanda muri 1976.
Ni na gatandatu nibwo yaherukaga turajyana ndamuherekeza ndagaruka. Noneho muri 1979 tuza kumenya ko yapfuye. Rero icyo gihe hari urupapuro twajyaga tuza bakaza niba baratwandikaga urebye ni nka nyirarume wamubitse urupapuro tukaza bakatunaga ahantu epfo ntuye hafi aho bita ku kimodoka. Noneho bakatunaga mu mayiraho agapapuro kakaza abantu benshi bagasoma ukazabona kakugezeho. Noneho ako gapapuro niko katurikiye ko yapfuye. Hanyuma na musaza we wa wundi nakubwiye nawe wabaga Uganda yaje guhunguka nyine nawe atubwira ko yapfuye nyine kuko we yahungutse muri 1988.
Aba bana birumvikana yabahaye tuzina tutubyiniriro mwamwita Love, mwandawi yamwita Hope, ndamwita Dixon, yeka tuvuge ko dictionary ryo rye nta yandi mazina yabuzi nayo ngayo gusa.
Nayo ngayo nzi nari nkiri na muto uretse ko umwana batibagirwa twagendaga nganira kenshi mba ntibuka ariko nayo mazina yonyine nzi kuri abo bana.
None ugiye ku ishuri ukaramutsa murumuna wawe ikintu wibuka umurebye bakubwira kugira ati reba nuriya w'inzobe ariko nawe waragiye uramuramutsa umureba mu maso niyihe shusho wasigaranye n'ubu wibuka?
None ndibuka ko ari umwana w'umukobwa muremure w'inzobe. Nuko umunsi muremure w'inzobe namuhereje ukubera ko yaravuye ku ishuri muhereje kuko ndamusuhuza umwana ntiyamenye icyo nkora ntiyamenye uwo ari we. None ako kanya nyirasenge baramanutse ari umwarimukazi ngira ngo yambonye n'isura ya mama kuko twarasaga cyane ahita ngo uringe ngo uri kumwe nande afite nyirukana nyine nsanga ho mama yarari nuko
tara. Madamu wa Ntege Filomena, tugiye gushakira ikabade radio Ijwi rya Amerika turumvikana. Tugiye kureba duhamagare dusabe abantu bose bari bwumve Ijwi rya Amerika muri kino kiganiro Agasaro ka Buraga kugira ngo badufashe. Ntabwo tuzabura umuntu n'umwe uzibuka William Bakampata bazamumenya, ariko cyane cyane nubwo bwose murumuna wawe ubu ngubu n'umudamu wijigija, ariko ntabwo abantu bazibagirwa n'abana bazibuka yuko yakuze yitwa Love. Abantu bazamwibuka bazamumenya aho yaba ari hose, ashobora kuba akiri muri Afurika aho ngaho cyangwa se ari mu bihugu by'i Burayi aho ari hose ariko tuzahamenya. Turashakira ikabare abanyakabare abantu babaye ikabare ni benshi ndetse hari n'abari mu Rwanda tugize n'Imana twasanga bari no mu Rwanda ugasanga mwegeranye ubashakire kabare kandi bari mu karere kamwe mu turere tugeze u Rwanda. Aho ngaho utuye ntabwo hose y'abanyarwanda aho bari hirya no hino mu Rwanda ushobora gusanga wegeranye na bene wanyu nabo baratashye bari mu Rwanda ariko utabiza ariko hari n'abagumye hakurya ikabare harabona habonye. Abo ngabo rero nabo bazadufasha kugira ngo turebe ko twakubonera umuryango. Uzasaza neza. Ariko se Hope nta yandi makuru umuzi wambwiraga yuko aganiraga na mama wawe akakubwira utuntu twinshi. Hope we yamukubwiye iki?
Hope rero yakubwiye ko yageza mwita utundi tuzina tubiri. Yageza mwita Esther akanamubyinirira Matsiko.
Yego.
Akamwita Hope, Esther, Matsiko. Utwo tubyinirira yakundaga kutumwita kuko nawe yamuzanye mu Rwanda mwose.
Naho Dixon we yamu nta tubyinirira yamuhaga.
Wose nanamubonye kimwe n'uwo wapfuye kurikiraga Dixon bombi sinababonye kuko agezeyo akabyara Dixon yagarutse akabyara na wawundi wundi w'umukobwa wamukurikiraga hanyuma umugabo arapfa baramwirukana abo bombi sinenerababonye amasomo.
Ariko se uko akujyana ujya kumusuhuza niba nibuka neza ibyo wambwiye ko wagiye kumusuhuza imbarara nyamitanga, sibyo?
Yego, niho umukobwa Rove yigaga ataha kwa nyirasenge.
Nyirasenge yaratuye he?
Nyirasenge ashobora kuba wenda yari acumbitse, urumva nawe yari umunyakabare.
Nawe yari umunyakabare
ariko yigisha mbarara ari naho acumbitse n'uwo mwisenge neza we ariho yamuzanye.
Iryo zina ry'uwo mwarimu kazi uraryibuka?
Oya, ntabwo ndibuka. Yari muri mukazi wa mama ariko batumvikana, ubwo urumva ni mu muryango w'umugabo nibo bari baramwirukanye. Ubwo twanyuzeyo yarashatse Buremezi, mwirikiranyije na babana babiri ba Buremezi. Naho muramukazi we sinzi izina rye, hari umubikira uri ujya izina ha umunyarwandakazi nyine uvuka inaha i Rukara, yigeze gukoresha yubire inaha avuga ukuntu yigishije aho ngaho mbarara nyamitanga, ariko ntinya kumwegera. Yari mushiki wa koroneli Kayonga uramuzi? Wa
ndamuruzi.
Mushiki wa umubikira yigeze gukoresha yubire inaha avuga aho yagiye akora nyine Bugande. Yari akuriye ababikira babo, ntabwo nzi umuryango wabo, yari abakuriye muri Afurika. Ariko yakoresheje yubire, yavuze ko yakoze yigishije aho ngaho mbarara. Numva namwigera ariko numva ndatinye. Numva wenda yari akoze aho ngaho nyine, yavuze ko yigishije Nyamitanga aho mbarara, ariko numva namwigera nkamubaza, ariko numva ibyo mubaza simbisobanukiwe.
Ntabwo ugomba kumutinya rero, uwo ni umuntu w'Imana kandi nta mpamvu igaragara yatuma utamubaza.
Rero ntakunda kuba inaha nyine aba muri Uganda nyine, sinzi aho icyiciro cy'uwo muryango wabo kiri. Yazaga inaha aje gusura umuryango we, kuko umuryango uri ahahoze ari komine Rukara.
Yego.
Noneho yakoresheje yubire nagiye mu misa, niho numviye ayo mateka ye nyine aho yagiye akora hose.
Ubwo rero uratumitse kuza ku Ijwi ry'Amerika ni ukwiteganyiriza, ubwo nawe hazakumva. Ndahamya yuko ashobora no kuzakwishakira ugize Imana, ugasanga abo bana bazi, ugasanga hari uwazeho yigishije akakubwira ati umwana w'umukobwa ukumuvuga w'inzobeye yari ahari nanjye mpari, n'igishaga Nyamitanga ndamuzi, akanakubwira naho ari. Ubwo rero ubutumwa buba bugenda buhoro buhoro, ndetse hari n'abandi bashobora kuba bazi n'uwo Generali Kayonga uvuga, bakavuga bati
ni mushiki we.
Yego, nabyumvise rwose. Ubwo buryo bwose ayo makuru yose uko ugenda uyegeranya abantu bazagenda bayahana. Nakubwiye yuko abantu babaye imbarara Nyamitanga ari benshi, ababaye Kabare na nuba cyafite imiryango ni benshi, abahari ni benshi, kandi bazakumva kandi bazadufasha. Ndasaba cyane rero kugira ngo umuntu wese waba uzi William Bakampata kugira ngo azadufashe, uzi ko yari afite abana barimo Love, Hope na Dixon, nawe yadufasha kugira ngo dushobore kubageraho. Ubwo rero nkababwira yuko ni mukuru wabo wa Ntege Filomena uri mu Rwanda ubashaka. Niba barumuna bawe bakumva ko ari umukuru muri bo, gira icyo ubabwira, ni wa munota mba hamwese kugira ngo mwandike yabaruwa y'urukundo niba bakumva niki ushaka kubabwira nyuma y'imyaka mirongo mutandukanye.
Icyo nifuza kubwira nuko mbashaka nshaka kubabona mbafitiye urukundo bose mbabonye nakwishima cyane kuko nange nababonye abavandimwe iyi myaka 63 mbaho gutyo mbana n'abandi bo mu miryango yego ntibambaniye nabi ariko noneho mbonye nabo tuvindimwe. Ni ukuri byanezeza kurushaho Imana izamfashe nzasaze mbabonye mvuga ngo dore murumuna wanjye dore musaza wanjye n'abana banjye bakabona nyina wabo bakabona nyirahurume. Ni ukuri aho bari ndabakunda ndabakumbuye ndashaka kubabona.
Urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga Filomena umubyeyi. Ndagushimiye cyane rero kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ngusezeyeho kandi nkifurije amahoro y'Imana.
Nyagasani bajye imbere mu byo mukora byose kandi muzabihembere.
Murakoze cyane.
Shaka gasaro kawe uzakabona.
Maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona.
Wiki kintegeye
shaka gasaro kawe uzakabona. Shaka gasaro kawe uzakabona.
Undi twakira muri aka kanya watandukanye n'umubyeyi we dore hashize imyaka 64 nine ni Marie Flore Gilet umubirigikazi wabyawe n'umunyarwandakazi witwa Teresa Mukamwambutsa n'umubirigi witwaga Fernand Pire yavukiye ibyumba hitwa Imukono. Se wa Mukamwambutsa yitwaga Kabongo, nyina kitwa Kiminga n'andi mazina dufite. Mwakiriye mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Je suis né à Biomba, ma mère biologique s'appelait Thérèse Mukamwambutsa. Mais comment je suis arrivée à Save, je dirais qu'elle m'a
navukiye Biomba byarwa na Teresa Mukamwambutsa. Uko nageze Save yaranjyanye ansiga mu babikira kubera ko data yari yatwirukanye kandi mama ntiyari afite uburyo buhagije bwo kubona ibidutunga. Data yitwaga Fernand Pire yapfuye mfite imyaka 2. Yakoreraga Ububiligi mu gihe cy'ubukolonize. Ndashaka inkomoko yanjye kuko mu mpapuro zanjye mu ikubitiro banditse ko mama yanaye. Nyuma y'uko naje kubona amakuru agaragaza ko ababyeyi bacu batadutaye ahubwo babadutwaye. Ndavuga abana bose b'abametisi. Byarambabaje cyane, nibyo byatumye niyemeza gushakisha umubyeyi wanjye. Ndashaka kumubona kugira ngo mwereke ko namwibagiwe. Birambabaza iyo ntekereje ukuntu agomba kuba yarababaye bamutwaye umwana we. Icyo gihe yari afite imyaka 20. Ariko si we wenyine gusa byabayeho. Byabaye ku babyeyi bose bari bafite abana b'abametisi.
Qu'elle n'était pas toute seule dans ce cas-là, toutes les mères qui avaient des enfants métis à qui on leur a arraché leur enfant, ça me bouleverse. Oui, j'aimerais aller dans les endroits où.
Birambabaza cyane, ndashaka kujya mu Rwanda ngasubira aho yavukiye aho yabaye. Nzanyura Isange ubundi njye aho mama yabaye kandi ashobora kuba akihatuye. Ntawamenya
Marie Flore Gide umubirigikazi wabyawe n'umunyarwandakazi witwa Thérèse Mukamwambutsa. Turashakisha umuryango wa Thérèse Mukamwambutsa waba uherereye hose. Yari yaravukiye ibyumba ahitwa Imukono, yarashakanye n'umubirigi witwa Fernand Pire, babyana rero umwana Marie Flore Gide. Ushakisha umuryango we mu Rwanda, bakomoka muri ako karere ka Byumba ni muri Gicumbi, hahoze ari teritwari ya Byumba. Uwamenya uwo mubyeyi Thérèse Mukamwambutsa yaza hano mu kiganiro agasaro kaburaga. Ikiganiro cy'umunsi ni hano kirangiriye. Mbashimiye kuba mwadukurikiye muri benshi. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incama cyo ku muntu mushakisha ni 00127 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo 00127 7 4 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Agasaro.